ninangeke ngenze lutho yoti nangakho kungeka mabala bala bala angeke ngenze lutho yoti nangakho kungeka mabala bala bala ninangeke ngenze lutho mina yoti nangakho kungeka mabala bala bala Unyago tule na cholumbi Obuya lena kumkulunkule mazwi Unyago file na cholumlaye Obuya lena kumkulunkule mazwi Utunkulunkulu niyapapa Utunkulunkulu niyakina Utunkulunkulu niyapapa Utunkulunkulu niyakina Ninangeke ngenze lutho mina Yoti nangakho kungeka mabala bala bala Winkimumona Uyithuluze ngaluse phalo phayekisa Uyithuluze ngasathane lomusha Uyithuluze ngaluse phalo phayekisa Uyithuluze ngasathane lokhofa Uyisiphanela sikasathane sokuqema ingozi
Driving on the fan and the snowboard. Unleash no goku, Agnes, and Jano Hikase. So, did you know the wind over Linda, but over Fell and Anan Sakul in Tubinda?
Winking, Mona. Over moon to no moon and every nation than is. Over moon and the moon. Over moon and the Ngenze lutho yoti nangakho kungeka mabala bala bala
Mama